Lo te ena malosi le ofisa sini o le soifua maloloina le fina unga nisi. E whapea mai o tui pui puia po o vaccinations po le immunisation e ono a awhia i le whanau i le wha amai o le autism atoa i manisi o wha amai. O lo tulei malosi le malotele le prokalame ina ia whaia tui pui puia o le whanau. Ona o lo oiei le popolenga o nisi o vaenga o le atunuu na o le ono se fulu pasene o tamaiti o lo whaia tui pui puia. Ona o le tā atele o tā la inga nei. O loo whaimai le ofisa sinia o le mata ngā ruenga o le soifua malolo ina. O ni tā la inga sa se ma le whaavaea i a awhianga o le whanau. Mai le whai o tui pui pui a.
Our baby Dana died from whooping cough. She was only 1 month old and she was too young to be vaccinated. We lived in an area with low immunisation rates.
And we watched him die in front of our eyes, which is something no parent should ever have to experience.
E lima male a familiona tala o le afa alu le malo tele le campaign e a ofia i a le ata video e pe ona e whafafonga mai iai i se vaenga o le audio o se taumafainga e te te i le mau o lo tu le e nisi o mātua manisi tangata i a afianga o le whanau mai le whai o tui pui pui a. Na whaalia le tamā i a Sunny Kanboa i na ua whanau lo nā whawhine o Ella. O le tasile nei o vaenga na ave i aila na wha mua mua o le whaia o na tui pui pui a.
I think having her vaccinated was always the right thing to do. Why gamble the health of your child?
O lo tū le mālosi fo i le minista o le mata ngā ruenga o le soifua mālolo ina Greg Hunt i a mātua uma. Ina ia muli muli i le whaataita inga a le tamāia Sunny Kanboa na ia saunoa o le autua le campaign. Ina ia o i le se laupa sene o tamaiti umai au se talia nei e whaia o lātou tui pui puia e pe ona whaatanuina.
It's the truth about immunisation. It's safe, it saves lives and it's the duty of every Australian family and community to encourage it. We want to see 100% of Australian children who can safely be immunised.
Le minister o le mata ngā luenga o le soifua malolo ina Greg Hunt. O le ofisa sinia i le atunuu po o le chief medical officer i le mata ngā luenga o le soifua malolo ina. O le afionga ia Professor Brendan Murphy. Mana ia whaalia lona papolenga i le whaia pea e nisi o tāla inga sese. A ngai i tui pui pui a e au fia i mawhamatalanga i whapea o lo ofiso o tai. Pe iai se so o tanga o tui pui pui a ma le whamai o le autism i le whanau.
That message is still being peddled by some people out there to try and create fear. There is no evidence at all that vaccination causes autism. Immunisation is incredibly safe these days and it absolutely, as the Minister says, save lives. So what we're encouraging those people who might be a bit uncertain to do is look at this material, go to the website, get the facts and be of the view that every doctor in the country is, which is that immunisation is an absolutely critical thing to do.
Le Chief Medical Officer, le fionga ia Professor Brendan Murphy. O whainu mera mai i le Australian Institute of Health and Welfare, na ilo ai o le iwa se fulumana tolu pasene o tamaiti le atunuu i le tailima tausanga anga i lunga le mātutua. Na whaia o lātou tui pui puia i le tausanga lua fe se fulumana lima se fulumana ono. O se si itanga le tolu pasene, mai le iwa se fulu pasene o tamaiti na whaia o umo o lātou tui pui puia tailima tausanga. Na whaia o lātou tui pui puia i le tausanga lua fe se fulumana tasi se fulumana lua. Peitai o loo naunau le malo tele, ina ia uma le tausanga le nei, ua o i le iwa se fulu ma le lima pasene, o tamaiti lima tausanga le mātutua e whaia o lātou tui pui puia, ia matau mawhaio na ausi ai, ia le se lau pasene. Nā sā noa le whaatonu le mata ngā luenga i tui pui puia, ma le pui puinga o wha i pepesi i le whanau, i le whalema i le Royal Children's Hospital i Melbourne, Dr. Nigel Crawford, o se tūlanga le tā la whiangai, le tili atu pea o tamaiti i le whalemai, e a awhia i wha amai sa le tatau o nā awhia ai,
We still see children here at the hospital with vaccine preventable diseases. We have children admitted with pertussis and meningococcal disease and other vaccine preventable diseases. The other group that we think it's really important to try and protect are those that are more vulnerable. So children with underlying cancers and other illnesses sometimes can't get vaccines, and that's why that herd protection is so important.
Le fatonu o le matanga luenga I tuipuipuia. Ma pui pui nga o le whanau mai wha ama I pepesi mai le Royal Children's Hospital in Melbourne, Dr. Nigel Crawford.